Ekitinol chapande jego enai jaugel Allah. Yohana go'o yago tati. Assalamu alaikum munso birabe heditobe. Min kofni on be inde Allah jaumu salama giddo ko moy fama e do lawal gonga kungolo mabbiti. E o heba salama gonduka be mako ha foroy. Min charake gartuki amin handenga waddan gon siriamon ka lawal gonga ko. Be gonga Isa al-Masihu lati fere mudum banno danyeki mako latori eta gadi mako. Dum kanjum darno den hander bindi chenidi sa ire siriaji men didi bawoji. Do kolara ni danyeki mako. Entawino walamo medi danyeku ban Isa kalimatullah. Gamwa danyamano digam budruwaja be bawde ruho alla chenido. Endarno be bono Isa kalimatullah walanandru hertak di mudum. Konyal de bandum wala mo medi dayrego be senare banande mako. O mari bandu bandu meden ama o marayno hallende men. Isa sobayno be hakke ngam o latino kisno o mo alla neldi ngam ronda go kita hakkeji meden. Hande, entokitinan be janguki linjila hakke ben pamen ko annabi yaya wii dara nandum Isa ruhulla. Yaya mo jamme hinnu ye tabiti do mulum. Latino anna bojo mo alla nelinga mabitan gwa al-Masihu lawal hidde ko futa ku galmako. Endon janganer linjila Yohanna. Hafaslu wol aranol bindidon bia. Yo, nda sedam ku Yohanna ande Yahudu en wonbe ha uro salima neli liman enne lewinko en hamako. Gambe jamamo, an amoye. O salaki jabago, o wangini dum lapnum yeso yimbe fu. Namin woni al-Masihu, bembi imo, e amoijo. Hamin keba lornan gonelbe min jawabu. Dume awianta hore ma an, Yohana jabi. Min woni mu annabi Isaya wolwi domurum wi. Mbadane jaumirao buwal darnungol. Min midon iwa wangiwa mbaptisma bendiam. Amma wodi goddo chaka modon on andamo o waran bawo am amma ni heay mi fista boggi pade mako kuje de fu lati ha wuro baitania gada mayo urdun nokure Yohana yiwata yimbe ngiwam baptisma yo jango majum Yohana yeso don wara ha mako wi nda jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru kanko woni mo mi wolwani on halamu mi wi goddo fere waran bawo am amma o buratam bawde ngam modon diga mi siwa danyego hani ndarode nado sedda ngam kimoden do sedam ku annabi yaya on nanbe banno o wolwiri hala al-Masihuna en kedito ha fahinta bindi idon biya Yohana yi yeso don wara ha mako wi nda jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru en darnobe annabo en Allah noddi al-Masihu be inde dudde fere fere ban dimdinowo kisnowo lamdo jawmirawo walde e biddo bangido e jonta en nani odon nodde jawgel Allah dum inde marnde saman handande tindinoje kam dume annabi ya ewnino al-Masihu jawgel Allah Isa latino jawgel na? To en bolwan lapnum kam Isa latakinu jawgel. Mlati bana enen kamerun en. En latakin baroga amma yake fere. En don kocha indende gam kawtal fijobe balomen. En andi en fu lum walde de kuti nirten tan. En don biarum gam en gidi hebu go sembe chusal baroga dum gonga amma gam dume annabi ya eonori no Isa jawgel Allah gam dume ya sappini no fukarabe mum Isa be wiugo da jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru dume no watan do mana indende to hakke ben famugo be boddum ko wonete jawgel Allah hey chiftoren no ko Allah wurtini no bawonde Adamu e Hawwa mbadi hakke endarino Allah famtini no genari hakke dum maide to den kam bila dufki yiyam dabbawa ngawala lahan yafu ya hakkeji bo hebatako endarbe bon habila biddo Adamu ya wadidabo nuddini Allah e hirsino jawgel e den waliyana kengel Allah ban dokkal itangal hakke yakende Allah yiyi yam jawgel wo yafi hakke jabila e olarimo ban gongajo gam jawdirindi wadai ko dume hirsama battudi mako amma Allah andinodo bon yiyam jawdiri wawatano ittugo hakke jiha foroy gam darja dabbawa e darja neddo fotata jawgel latino alama e tindinore dimdino e chenino tamminodo wargo do duniya gam rufaji jamudum dalila hakke dubi temedde jeedidi hidde ko Isa danye annabi Isaya bindunodo almasihu tammilata go bana jawgel gel be jarata hirsego bana kirsetenga itanga hakke men kanjum kadi endarino diga zamanu habila wargo zamanu almasihu kala ben nuddin beno Allah fu dowtana keno doka kirsetedi gam yamugo yafuye e Allah Nuhu, Ibrahima, Musa, Dauda, Isaya, Zakariyahu e annabo en luttube fu e kala ben nuddin nobe wolde Allah fu don mari wowande li'anago Allah dabbaji di ngala batte to be kuwi bannon be don non dena yalde nde Allah tammine dugo kirsetenga timmidinga wato dimdino cenino tammino rufugo jiyam mudum ban layhari ittandi hakke yimbe duniya gam Allah heba yafago hakke en bila sottugo nder adilare mum ya sobirabe da do woni dalila annabi yaya nde o yi Isa don wara e mako o holli mo bebi ugo pukara en mako nda jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru banani annabi yaya andiniri fukarabe mum goddo o kanko woni no almasihu latido ban lay hawa mo annabo en bolwino hala murum kanko lati lay hari timmi dindi jipindi do duniya ga mayi go battudi bibbe adama gam jawmirawo heba yafa go hakkeji meden ha foray den ha fahin bindidon biya jango majum Yuhana don dari hano kure gobe pukara en murum dido de o yi yeso do wara yeso don salo o wi da jawgel Allah pukara en Yuhana dido go nani ko o wi be tokki yesu yesu yesiti yi be don tokki mo o jami be ko dabbiti ton be bi imo modibbo to en jodi da o wi be ngare ndaron den be jehi be ngi'i ha o jodi dum lati bakin jamdi nayi be kirti dibe mako goto nder nanbe sedam ku Yuhana tokki yesu kanko woni andire derdu Simon Pierre andire fotti be derdum Simon Aran wi'imo min tawi almasihu o yari mo ha yesu yesu lari mo wi an woni Simon bi Yuhana yeso do indema latoto Kefas bana wiugo tapare jango man yesu yidi yahugo lesdi Galili o fotti be Filip o wimo tokkam Filip o iwdo wuro Betsaida wuro mako woto be Andre e Pierre Filip bo fotti be Nathanael wimo min tawimo Musa wolwido mudum der tawreta annabo en bo bolwi hala mako kanko woni yesu bi yusufu ha nazaratu Nathanael wimo hunde wonde yiwan ha nazaratu na Filip wi war laru de yesu yi Nathanael don wara mako o wolwi dow mako o wi nda Israila jomo wala nafika kusam endari kadi bannai pukara en yaya puddiri tokkago Isa gam dume pukara en yaya ngudini nomo ebe puddi tokkago no Isa nda dalila man be puddino tokkago Isa gam be nuddinino ko annabi yaya wi do ko larani Isa latinodo almasihu monalabe Allah ngadino annaba ko do mudum gam majum kadi yakende andire goto der fukarabe annabi yaya famino Isa woni almasihu o yehino o tawi Simon Pierre gam o andinamo min tawi almasihu e non bo nde pukarajo goddo bi'etedo Filip famino Isa dum moyejo o hewi be seyo mango nden o matini sobajo mako Nathanael min tawi mo Musa wolwi do mudum der tawreta anna boyen bo mbol wi hala mako kanko woni yeso bi yusufu ha nazaratu oho andire pierre philippe natanael be cheyakeno duddum de be ngi isa gambe andino wadi dubi ujineje nelabe alla donno ngada anna baku do garki almasihu eden jonta be donno ndaramo be gite mabbe dimdino bawdo mobe ngadi anna baku do murum no chaka mabbe e banni kadi bindidon biya en bannoy fukarabe yaya nayo be puddiri tokkago isa be wartu gono fukarabe mako artube nden kadi bo bindidon besdo andingo yeso yi worbe dido der kombe wal yakuba e derdum yohanna kambe baba mabbe jebede be don mbo'itina jubaji mabbe o ewnibe lawbe acci kombe wal e baba mabbe be tokkimo yeso yilli lesdi galili fu o andini yahudu en der sudu wajago mabbe wajini kubarwol belgol ngol laamu alla o yamditini nyawbe e jijibe dudbe kubaruma ko sankiti der lesdi israila fu be gaddani mo torrabe nyawji fere fere bana ginnaji e padde e garsa o yamditini be jamare dunde tokkimo be ngari diga lesdi galili e lesdi mbietendi gure sappo e wuro salima e lesdi yahudiya e imbe lesdi gadama e urdun fun amina to alla mui der ekkitinol yesowol en tamminastugo nder tarihaji kollandi bannoye jawmirawo isa janginiri yimbe udume udume e noy o huwiri kaye fiji mawdi ngam labbingo no kanko o moye amma nder wakkati luttando en jonta en jangan fahin seɗɗa ngam keɓen anden ko tawi annabi yaya bangiru noɗen ɗum yakende yaya andinno isa woni almasihu fukarɓe ma ko puɗɗi accugo mono goto goto ngam ɓe tokko jawmirawo isa kanjum man ɗum pottan ɗum yaya kadi na fakat o hewi seyo nde pukara'en mako ɗon accamo ngam tokkago jawmirawo isa na ɗume numoton dow hala ka nane ko winda nder linjila yohana fasluwol tati bindiɗon mbiya yimɓe feere njehi ha yohana ɓe mbimo modibbo aɗo siftora goɗɗo mo wonduno be maɗa gaɗa mayo urdun na mo a wolwani min hala muɗum na kanko bo oɗon yiwa yimɓe giwam baptisma ɗuɗɓe ɗon njaha ha mako yohana jaabi ɓe wala mo heɓata ko ɗume sona to allah hokkimo ɗum onon be ko'e mon on seedoɓe yam mi biɗo na min woni almasihu amma mi nelama ngam mi artamo ɓangɗo kanko woni marɗo debbo man amma sobajo ɓangɗo ɗon dari kombi mako ɗon heɗitomo to o nani sawtu ɓangɗo o seyoto bana non seyo am bo ngo heewi jonta sey mangu mako ɓesdo ngu am bo usto bana ni kadi annabi yaya wanginiri seyo muɗum be larugo fukaraɓe mako ɗon accamo ngam tokkago almasihu mo o settino wala ko ko ngakki ha seyo yaya ngam o hebbitinino nelal mako taskanago almasihu lawol bana annabo en allah gonga en fuu annabi yaya bo marino haaje hunde woore tan ɗowgo yimɓe hedi almasihu annabi yaya andino nelaɓe allah ɗuɗɓeno amma kisnowo kam goto tan ngam majum o wi'i ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo wato almasihu heɓi ngendam ndumiɗam ko moye sali ɓiɗɗo heɓata ngendam sam amma tikkere allah tabitan dow mako dow ko larani timmode annabi yaya bindi ɗon andina nder wolwango yimɓe bolle goɗɗe ɗuɗɗe fahin yohana heɓi wajingoɓe kubaruwol belgol ngol almasihu yohana feli hirudus ngam o te'i debbo derdiko oɗon waɗa bo kuuɗe kalluɗe feere feere nden hirudus waɗi ko ɓuri hallugo fahin o nastini yohana fursina e ragare man o firni annabi yaya dande ngam o seyna ɓernde kore maako bana ni kadi annabi yaya huciri kombi allah muɗum bindiɗon andina en yaya laati annabojo mawɗo ɓuranɗo annabo en artuɓe mo fuu dume hokkimo darja makka burdan kaka annabo en wodbe fu da jawabu man annabo en artube fu andinino almasihu tammi warugo waran amma kanko andinino almasihu go wari ndamodo inde mako woni isa kanko wonete jawgel jawmirawo tammingel warego ngam ittugo hakkeji yimbe duniya do wonete sedam kungu yaya andini do hala isa be hibbingo kugal annabaku mako ngam taskitinango almasihu lawol useko mon be watango amin hakkilo to allamui der siriya men yeso ha en tokkitinan be jangugo linjila markus en paman ngam dume pero ewna isa kurgo maudo min gidi bo andon no ekitinolji tokkindirdi didon tawe do kasetji to on gidi hebugo ni on bawan windan gomine min biyan on noyke protondi mallama to on gidi hebugo bindi cenidi tappadi on bawan windan gomin den min neldan on goddi ngam kebon timon da lawol tawroton min lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon midon lornitarum lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah wallu on famugo kala ko janguden hande fu e kebon yimago do ko annabiya wi darananndum Isa almasihu da jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru.